to return. So peace on the beat.
Nothing is sweeter than love. Trust me, boy, you got my attention. They go kill me now and I wrong for the day we walk together.
My mugget in Rosette. Baby, you go give me the hamba, hamba. My mugget in Rosette. Girl, you go give me the hanger, hanger. Kwakun shada taku no bag. Moja mala mia, dress kwa chana. Chochote na kupa, nukta idumu. Tugende nyumbani kipenzi mama. Kamba nkushike kukoto takapu. Busa nkukwate kipoka kipande. Gume kikopena, nifunze bala. Kifuani chumbani mbaka jara.
Cheza kama bata. Kama unanipenda pendo lende juu. Kama unanipenda kishingo kwa juu. Kama unanipenda vua hilo shati. Kama unanipenda, kama unanipenda, kama unanipenda, kama unanipenda, kama unanipenda, kama unanipenda.
Tamanyuka sale kukupenda ra. I'll fight for you my love, I'll fight for you my love. Kwa kunisha data kuna umbaga. Moja mala mia tuwezi kwa chana. Chichote na kupa nukta edumu. Chizu simpelunga tatupa manumu. Chunga wenda po machato meja. Mechapuko kibao kama bom la juma. Nimbie kitandani ndege zifurai. Njiwa zendangani mechi kihisha. Watu tuandamane ntunda lihenge muhungwa kihongo.
Sunset sunrise when it's morning. Sunset sunrise when it's morning.
Nothing
is sweeter than love. Trust me, boy, you got my attention. They go kill me now and I run for the day we walk together.
Come on, anipenda, cheza kama bata. Come on, anipenda, pendo lende juu. Come on, anipenda, kishingo kwa juu. Come on, anipenda, vua hilo shati. Come on, anipenda, come on, anipenda. Come on, anipenda, come on, anipenda. Come on, anipenda, come on, anipenda.
Rita, JV Brown, bye-bye.